notice. What did I notice? Yeah. Wamusugenda burya sinawibagiwe wangumye ku mutima. Mora ntegereje umunsi uzaza nubwo mbona amasaha atagenda. Nubwo mbona irungu rigiye kuzansaza
Kina music.